ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero o te wāna te pūtea tautoko a te mā ngai pāho. E whai ake nei te hui ko ngā kōrero o te wā, mo te kēhi hō o te mate kōwhiori, kua hua ake nei te raki pai whenua o Tāmaki Makaurau, o tira ngā kōrero o te wā hoki e mō tātā taunoho, ki te taumata tuawhā, i roto i ngā whakaritenga mō te mate kōwhiori. Ana, he kore te tauā rererangi o Aotearoa e tau atu ki roto i te rohe o Kabul i Afghanistan, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Nō reira, kua puta te whakatau i te kāwanatanga, arā kia noho tātou katoa te motu whānui ki raro i te mana o te taumata ōhiti tuawhā e pāna ki te mate kōwhiori. E puta ana tēnei whakatau a te kāwanatanga i utai nāne e rātou tēnei rāhui in whakamohoa o ki runga i a tātou, whai muri hoi te kitenga o tētahi tangata i te raki pai whenua e kawe ana i te mate kōwhiori i roto i te hapori. Hei tā, Lily Fraser, tētahi o ngā tākutahu ora Māori, e tika ana kia matāra tātou, kei kitea ko te Delta tēnei momo kōwhiori e ngau nei i tēnei tangata no te raki pai whenua o Tāmaki.
Ko te mea nui ki te māwiwi koe mare mare i huhupe e rā mea katoa a haua e puta atu i te whare, noho ki te kāinga, waia atu ki tō tākuta kia mōhio heaha ngā whakaritenga kia whai koe i tētahi whakamātauranga i tō ihu ki te mea kaue upi haere i te whenua ki ohoa ki a waira nei, kaue haere ki te kura. Koera te mahi nunui rau atu. A mena, kei te puta atu koe, kei te ora tonu koe, whakamahia tō waia, kia tō skenara, kia mōhio pai koe i hea koe i ngā rāko pahure. Koreira he mea nui tērā. Atu i tērā, ai atu i ngā tohu, ahako heaha te taumata, koera te mahi nui i tēnei wā.
Hei tā hāmi piripi, māngai mo te kā huiranga tira āiwi. I tōna tikanga, kua waia kē tātou ki tēnei momo noho, arā te noho rāhui whakamoho au, i nā rā hoki mōhio tonu tātou, te nuingo tātou i mōhio. He wā tōna, ka hoki mai anō te kōwhiori ki te ngau ia tātou o tēnei whenua.
He āhu hoki tēnei, i rungi te āhuatanga o te korona, me ona mate, kua pāngi nei kē tātou. Engari, here te mea he mea ohorere. Kua rite tātou mo tēnei mate kua taimai, me pehea rānei te arawatu ki te tahi hūrahi whakaora ki te iwi.
Tahi atu kaupapa i aia nei, e kore te tauā rererangi o Aotearoa e tau ki roto i te rohe o Kabul i Afghanistan. Engari, ka tautoko kē rātou i te huarangatanga o ngā kirirarau o te whenua Afghanistan i te ngutu-ngutu o te kanaku me ki te hāputa o te riri. Ko e nei te kōrero a te minita i ngā take wawao a pēni he nare, whai muri hoi te tūnga o te puehui Kabul i te ropu Taliban e uru tomo ana i tauarohe kia noho mana nui anō rātou ki reira. Hei tā te premier, Jacinda Ardern, ka mahitahi a Aotearoa me ahi trairia ki te huaranga i te 53 tāngata o Aotearoa me te 37 tāngata o Afghanistan. Rā koe nei ngā tāngata i āwhina i ngā hoaia o Aotearoa i ngā wā o mua. Kua pānuitia mai e te kāwanatanga he pūtea hō, hei tautoko i te whawhai ki te mate Waikura Muritara, ka haere tēnei pūtea ki ngā hōtaka e rua i te taitokerau, ko tētahi mā ngā hapū e arahi. Hei tā tīna ngata kaitiaki i te taiao, he mea pai e whai wāhi nui ana te Māori ki tēnei whawhai, hei tāna e hari kua katoa ana tōna ngākau kua whai pūtea tātou ki te kōkiri i te whawhai ki tēnei mate nei, arā ki te mate Waikura Muritara. Nō reire tīwe e whai ake nei ko ngā tai pitopito hā kinikina.
I mōhio koe nui ake i te 200 mano tāngata Māori e whakarongo mai ana, whakapā atu ki taua reanga i nā ia tonu nei. Ka tāia e Māori Media Network te whakahaere tōtika tō pānuitanga hoko huri noa i te motu nei. Mo ētahi kōrero anō e pāna ki tēnei kaupapa, tuku i mera mai kia mātou a Māori Media Network. info@maorimedia.co.nz Taua i mera anō info@maorimedia.co.nz.
Kei te hono anoa, Shane Bond o Ngai Tahu ki te kapa pōtai pango mo te whakataetai ipu o 2020 o te ao. Ko ia te kai ako i ngā kaiepa mo te toru tau i Wainganui te tau 2022 me te 2025. Ka tahi ka whakawhiti atu ia ki te kapa Sydney Thunder i te whakataetai Big Bash i ahi Tradia. Hūrira wā ake ki ngā kōrero o te wā mo Lisa Carrington, te tino toa hautipua o te taumā hekeheke o te ao i Tokyo. He ai ki ngā kōrero kua ko pauwe ia ki te whakataetai e kia nei uri Aotearoa o te tau arā kua whai wāhi ia ki ngā whiringa whakamutunga mo te rā tohu uri Aotearoa o te tau arā New Zealander of the Year. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pā.